tsakile hi ku famba mama, mina ndzi ta kala ndzi ti boha mama.
Na 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 mino, na 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 kwiri.
Mina n'waleki ya vanga wela le mutini, wena wa nga tshama hi ku laya mama.
Na 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 mino, na 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 kwiri.
Mina ndzi si ala ndzi ya ala mama, mina ndzi nga sungwa hi ku rhoza mama.
Oh, na 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 mino.